Mzakwakadwala analo Tamanseke analo Sotwa kunusadwala Mzakwakadwala analo Tamanseke analo Sotwa kunusadwala Ndililero zaeso Ndililero zaeso Vachistoni.